no, 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 no. Vite, vite, vite. Step when mtoto na try yake space. Hani pani pani zero distance. Step two, tutapata na wajuku. Mimi na yeye na mimi tu. Step two, three, mama is your day. Simchoki, hoji sio kopi. Yeah, yendo nimemzoea. Kuongeza mwingine nitajikosea. Full stop. Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Jua ni yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah. Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Mjue ni yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah. Yeno anenipara. Yeno anenipara. Yeno anenipara. Step 4, anamwamisha jogo. Kwenye sita kwa sita ndo yangu aiko. Pena vila navo switch. I love it. Anavona tana biki. I love it. Mina yetu apeana. We love it. Tuogele di wila. We love it. We love it. Mina yetu apeana. We love it. Tuogele di wila. Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Jua ni yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah. Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Jua ni yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah. Yendo anenipara. Yendo anenipara.